alan jenai lewru avril hitaande 2023 sakiraaɓe keɗiɓe to mbawɗum heɗade hejuji amen ɗiɗi lindi e mangal muɗum fuu min calmini om sanne bisimilla moɗom e heɗade actu jeune amen alam hande pak mine wondi ɗo e ousmane ñalibol ousmane hol ñallirɗa
ali sise miɗa yetta allah anni aɗa selli kawana
basifola min do ñalibol on jogoɗa sakiraaɓe amen hande semba kabaruji ɗi
no mbirɗa ni ali sise hannden yo julle chrétien ɓe noddirta pakka sukaɓe kolɓe chrétien ana gondi e lanndare yambinde jammako o binal artistique e culturel ko hani wadde ƴiwde jeegon yaade sappo e jeegon lewru juillet hitande 2023 haala kay ana heewi dow muɗum ley o wattu ko laati fuu sukaɓe jokkaɓe humniɓe fina tawaɓe wonɓe to mottito ana jetta o immadara kanɗo waɗede ley o nokku kabaru tariki ŋeño abdoulaye jabate jimowo waran ɓeydini ene faamu dow kabaru ŋata kayɗini ka koɓe noddirta sasilabama
ñalibuli chrétien en to tawale leydi malindi e mangal muɗum fuu ana wondi yambinde ñalawma hannde o julde mum en pak
eyyi noon jaatiɓe sukaɓe jokkolɓe chrétien en wonɓe ɗo bama ko ɗo kañe ele kedde leydi meɗen ndi caggal ko ñalli ana ñaama ñiiriji muɓɓenna weltare jama koɓe gondi e lannidade e yambinde kasen
santu sukaɓe jokkolɓe catholique e gonɓe to mumɓe kañum en ka ɗo e seeɗa tan waram hawrtude nokku mabɓe mi noddirta centre pastoral fa ɓe jukkitono yambere nde fa ɓeydono ɗen faamu anni ko kowan jara heɓani en dow hendo fecitago mawdou sama seku
to wirusutun ley laamu kuccala e kaña dun to santun jokkolɓe hewɓe keɓali windude inde mabɓe cilol rendezvous windugol inde nde noɓɓe ɗo kayna meltani ko ɗum jokkitako
la préparation
mi fuɗɗi lalnade nde julle ko noddirte pak guiddi yon tan ƴaɓɓine cegganne mi kawri mi juuli église sukaɓe jogoɓe o holliti waɗan yembere ley jamma o ɓe holliti homo fo ana nodda forte anne yembere
to duwasa tun jokkolɓe hewɓe goytigue sifa golle o e wi mabɓe soni anni windode inde ma nden fuɗɗata tialaji
sukaɓe jokolɓen fukkor tan gaaji ɗo ɓe waɗa yembereji fa heewa ɗum ɗen beltini sanne nde julle saabi homo fo ana nodda hen fe goto ittaka goɗɗo
andon wiide ley saha leydi ndi golleji kartal biométrique puɗɗali leyno ko jogaji yo kabaru keɓaɗo junngo gonɓe tunɓe
suudu ministre kumanɗo jandede leydi amen ndi haltani jamande ɗati ɗi anni jokkude fa haltana sukaɓe jangoɓe nuygal séria herde leydi amen nde warta fa joɗoɗo muɗum o ko woni ley hen
eyyi noon jaati nde jande ana wodini cuuɗi l' école jande hakkundere hay kamɓe sukaɓe jangoɓe ɗum wodani ɓe heɗoni hakkillo mabɓe ɗo o anniya anni koɓe mbi enzan trawre
si on étudie nos constitutions
e soni en jangguinama nde cuuɗi meɗen l'école sariaji fofko winna nde suudu saria meɗen mawnunu mbiɗa andi ɗo natton saabi yimɓe heeɓa faamu hen sanne min kelli miiloɗan ɗum haasi ɓiɗɗo leydi mali fuu jangguine ɗi sariaji ɓamteɗe leydi meɗen ni saabi mine miila jaati o kabaru laamu yamiri jaati min musalleɓe fof ana hana janggude ɗi sariaji ɓamteɗe leydi ni nde cuuɗi l'école ɗi ɗum hunde tentere so ɓiɗɗo leydi heeɓi famintinama do suudu sariaji leydi muɗum wala fof ɓuur ɗum
ɓama vignette muɗum kannoɗo timmude capantati e goho lewru mars ndu junnama lewru kasen
eyyi noon jaati ali sise noon e wi sukaɓe jokkolɓe yogaɓe nde dabere ana hani yettede e wiɓe ɗum waɗan fa mon fo watta hoore muɗum e saria keɗe koɓe mbi dow faccitago sita sidiɓe
min mi beltima sanne hannden saabu heɓɓi vignette ɗan o mais famon homo fo wawi heɓde o vignette nde watti goto saabu yogaɓe a tan ana wonde e dawuji nde watti korkaro joni heeɓa jaati yiɗa wawde darade saabi o vignette le nangue nde hitan hikkake miɗa wawi haalde jaati nokkuji hokkanɗe vignette ko heewi udditama min kadi juhi kan sanne koɓe haali wi golleji muɗum dartono neɗɗe balɗe min tewtira lamu tinno fa nden ɓeeɗe watti on seeɗan yo allah joni moto fo ana hewta vignette muɗum saabu moto ana heewi sanne
moto kaca
ɗum nawata e yewtere amen mini magga ñaali buuli mi kalam jonka haala bienal artistique et culturel mo golle muɗum fuɗɗi aljumaɗo capantati e goho lewru mars ɓettindu mutti to yambere nde waram jokkitade to jeegom yaade sappo e jeegom lewru juillet garondu ɗum
sisiɗi cuɓaɗa hikka mali fuu tariki goto e leydi gotiri battane goto jokka e haala muɗum hono wadde nde yambere haalaji kewɗi ana godi dow muɗum ka to muttito sukaɓe jokkoɓe humniɓe fina tawa jetti waɗugol nde yambere ley on nokku keɗe ko amsedou touré heɓinindo faccitanko mawɗo sama sirkui sita sidi
Youssouph Cissé yo suka jokolle gollowo ley kabaru finatawa to motti tum holti wiide landinal kartal mangal hono bienal le ngallura motti moƴƴere mawde e wi oɗo jokkolle région jeyoɓo o nde ɗo yambere latanto jeune ɓe sababu ɓeydorade andal e dow kabaru muɗum
ɓamde motti wattane fa sewaare nokku fo walato hannden to tourisme e waɗede o bienal kalaɗo ana wanata saabi wadda jama kewɗo nde laamu motti hono tourisme e nannana muɗum so wari ɓe antan finatawa meɗen yimɓe hewɓe heli ken yalla hono o binal wadano motti dubmu heewi gaade non hebde lawol sab lafi deejerne mede tejji cagan so o binal wadama dun natton sabe honjunde lamorne yarre yeso
horejo fedde dental mali france clément dakou kanko dun no famuri ka non holtiwide wattu o rabidi sanne
hono di yembreji cagan weltunde jamaran dun jogi darorga mangal do woni ko naari bangal wadude je e deejer hakkunde leedi fe damudun mede mila e ngal korta ko nodirte binal natton sabe yimobe leedi mali fu kay andun fi dabiriji hono famini sa sugabe cokolben ba je e deejer hebirse le leedi mali fu e mangal mudu
mistan wiide gede tande hunjende hore li ngal do kortal yo honni gachi ensemble instrumental théâtre ngaji musique ngaji orchestre e kanye bumi tawangal
nyalibul jonka kale hala manikina
alisise o golle sugabe cokolbe hewbe ngatta don yoga mabbe koltiwide don yo ko koydata non illa ana pamdi ay ka be mbi o golle wawa yade ciagal tiidallaji fabe dreden na famu anni ko amsitur hebe nen do faccitak mamadou samassi ko sita sidibe
oro subamu dubi noga didi maryam haydara yo maneke do golirre monide kabaru kadle le mari holtiwide gila ciukako mako o yidi sanne o do golle o
depuis toute petite
min giddi mi suka mi wina yidi natadno maneken sabi watti fusum yibe e telengaaje nanna mudu min belteno sanne weti fu min habbe anya natar hono be yimbe nyolmal goto mi yido beme andede mi woni agence ana mili bamde yimbe noddirtebe maniken min yami winno inde nan nanna mudu
suis inscrit
hono kanko maryam o mamadou soumare dun yo manike jokkole mo dubi noka e go o mimi halati allahji gondo e golle mabbe o
dans mon agence nous
ne agence tan o ga men ekintina manenkembe eringaaji tati e feccere le yontere fu wattifa eringaaji nay goldidaaji mudu ana fandi le leedi malni sabi yembereji mawdi e nanna mudu heewa wadde leedi malli watti fu so defle anton attan be yimbe noddirtebe maniken be nyaamata be de yahbe ne fito yeso jamaare de wi yogaabe jaati ana jeyrabe sakku sa tama gorko le ngal gollan maniken homo fu gitimo tawe
la société aussi
mista wide yalla latare banike won seriaji di hanite dinede buru fufu bangal tergal jogade don dubu sappo jeegom ngabudi
le hello tariki amen nyaloma hande o mi ngara mi jukkito e tariki ngata kaydi ni ka sanne mo nodirta sansila bama
mi cintinde wide ngendi sansila ana woni le region kulikoro le ndi ngendi gorko cagno goto kanyo waylitutno lato ngata e ana nyama rewbe yombaybe fabidre den famu kedden abdoulaye jabati e jimowo
il a juré de tout
o wadi komo wayi fur yalla yimbe ngendi ndi ana koloma kanko amiri o fube bay hola demo be cikitimo demo noddi don san ko wonbe le nokko o fu mo fu wara holla bawde mu dum ko mo noddi warde ko den zange o tawali hen zange o yena do jon andal sanne ko nayri bangal don san kaku kanyum wari so golle golle mu dum
yese kaymo
on garam hedare kedde tariki o ele ko warta ko dun na watan en bilki sambe chaldi championnat national le ligue 1 o fuditi hande nyaliboli tiagal jonte kewde ko odari sabe mudum yo muintingol stade mamadou konate kay modibo keita
championnat fuditi e nyaloma sapo e naybo kikida ko jati pide ana kani wadde to buguni to stade mudum es buguni bisma asko to kulikoro to stade jara as joliba as e memundiran e binga fc to kita to stade mudum es kita warana fida e afi
de do pide balon fu fuddi wakati yambe sappo e jeegom yabdi silima e sappo e joyi
pide godde ko fawi do nyaloma sappo e nay bo ngaran wadde le yontere nde fu kay taratare nde sappo e go lewru avrindu yelen olympique memondira es bakarja wadani stade jara asatu kulikoro to wattu 16h15 e le on wattu goto stade to buguni to isfas waran fida e as black star
nyale bulu lomi kaddata e kabaruji amen di kikide hande dum
non jati alisisa jaram a heltobe kombe limal fu e mangal mudun o njaram heedade di kabaruji active jeune ka kedde heedado sedde yewtere tous o gerende waran jukkininde wassalam